baabuurtalanka soo dhaweeyaha waliba isku mid ayaa baabuurtalanka adeegow ah dadweynaha, kaasi oo xillo walba bulshada iyo adeegsadaayan goobo shoshal gadiisan, iyadoona weli jiraan dad bil ankaraysan baabuurtaasiya. Maalintii iyo magaalada Baydhabaha deertii baabuurkan langoordo dhaweeyaha waliba nagatay ahaano bulshada magaalada si eedee iyo aan la qabsadan, maadaama aan jarna baabuur kale oo socdaba xilliyada hamiinkii keliya waliba socda jiraya bajaajta, taasina waliba socdaalshe hamiinkii roojeeya laamo ammaanka ee magaalada Baydhabo. Horumarka baabuurta dadweynaha oo hagsi badaya magaalada Baydhabo haddana waliba dhiir dareeraya baabuurtaasi oo shaqo abuur nagatay dhalinyaro badan oo xilligaasaya shaqo la'aan ka hayay magaalada Baydhabo, aanas oo iska jiranga haano ku shaqeysadaba oo daraawala ku ah iyo haano milki ahanga iyo markaasi hagaadanga, iyadoo xilliyo shal gadiisan iyo hamaranga dhalinyarada ka shaqeysadaasa baabuurka dadweynaha ee dhaweeyaha langoordaba iyo sanadkii hana dhaafi ee 2023 iyo bilowgan 2024 waliba markaasi wajahaya haansho shaqiyare kureeda markii gaabis iyo galanga shaqooyinsho, taas oo lan sabweewa beesada kareda ee hang kale ee markaasi baabuurka naftiis la geliyowa. Inkastoo aan jarna shaqo oo maalintii gobadaan, haddana waliba aan sii dheera hamiinkii oo ka darsadanga in iyo aan helna dadka filan markii la kureeba dadka iyo sida gaarka ee markaasiya in ku kareysado dhaweeyaha. Aadan Ibrahim waliba isku mid ayaa dhalinyarada ku shaqeysadaasa baabuurka dhaweeyaha waliba uu sheegay in iyo jiranga aqabadaha badan oo hawajahdii dhaweeyalka, taas oo iyo magaalada Baydhabo ku jirta dhaqaaliyara ganacsiga magaalada oo inshaal dareerna ii magaalada oo hakabadahayan mootooyinka.
Horta dhawey may buu marba sidoo meel raay marku suuq xuma dhiyaasa dadro masla qabaan marmar meel raay isku feeyilay suuq je hadba sidoo marhaadiyata meel raay hoob geeg sii barmagsiyas oo barksidan magin daraas bariidam marba marku mar marhaaldo alxamdulillaah marku meel raay dadkan wal ka shidahay shidaalkan wal ku yelahay kulay saasa walan jiraan suuq leey kulay horta hal aqawada jarta halka aqawad may buu bajaaju bajaaj maanta shaqaysaa hamiinki dhawey isku leh saadi am dadan umbood ogin markan niyo hamiinyalkan may bajare bajaajal shaqaysaan markuu qof nus door arago meel raay lam door hal door ibar walal magrahaw aqawad horti hayst majaan jigu hadu un kulmayna bajaaju tan guin taaso tan kareena suuq xumada may buu isku jarta dadka may buu dhaqaal xumaha wajahadi wadidi oo hiirin oo walban shal socdaana oo fatahadiyalka uga tiireen meel raay ganaasi oo shal socona hadii magaalada shal socdo ganaasi jeesal shal socdo meel raay maashaalla meel raay dhaweyn suuq jafay lahaade, laakiin hadii meel shidaalka iyo nay raashin badeed walaa galaan biirmeen yaan oo yar oo sidoo kale maadaama dadan hamiin shaqeeyaas meel raay aqawada in kuyuhu uu nahaysto may boo bajaajo meel raay bajaajada hadii reewlay walay leh lahay leen hadii meel raay luway hamiingi dhaweey aadi dadka rahaayaan, laakiin dib bajaajada arago mal rahaw aqawad hadin uu niin haysto meel raay bajaajal samiin ni lagaa wadaayo yoona maalintii uu nuna miiga leena markan hadii aan yoo miiga galan meel raay aqawad isku jirta.
Hussein Maxamed Nuur ayaa sheegay shaqiyarada iyo jarta in iyo aan sii dheerto in baabuurta dhaweeyaha 8 bilood ah mar lan haysada ama bal ku fadawa waliyaba longorado transmitterala, taasi oo kanagati aqabad kale oo weyn.
Walla ni horta mar oo suuqa idin faylahay jira, laakiin ayaamahan dambe waliba ciidda waliba xoogaa culaysa jira hadda iyo suuqna in jirna waliba ni iska dhiginyi transmitteral ni iska dhiginyi taargin ni iska dhiginyi waliba waa masbiyo baawurkiina marka caqabadooyin noocaas ee jira alxamdulillaah, laakiin waliba waa walkugu gudubahay leedo wali caqabad ee oo qofkii ilaahay bakhiirin yuul muwaayo
alhamdulillah
isbadalku koy may kuma dhayn sheekada wiig ma jiray, yani suuq leeyo suuq leeyo suuqna ma doono faylay ma doono xunyi hadda waliba waqti haadir kan hanu waa xunyi suuq waliba saasetada lambugal ilaahay aan qoro wal ilaahay leey mashaallah.
Dhalinyarada ka shaqeysadaasa baawurta dhaweeyaha magaalada Baydhabo oo aan walbadan kula sheekaysay xaalad iyo ka jiranga yaa intiyo badan waliba iyo intilmaameena ini dalam yarda badan syah kursi iyo kutegi inga kushaqayagwa baawurta duwe yaha madama iyo hawajahdi shaqiyari iwiliba daqa aluhuma.